nshaka kubanza kongeraho ko urwo ruganda dufatanyije n'umushinwa witwa Golden Goo ntabwo narushinze njyenyine, wari usanzwe ufite inganda mu Bushinwa. Nk'uko wabivuze koko dufite abakozi barenga ibihumbi bitatu, hafi ibihumbi bitatu na magana abiri magana atatu ubu ngubu, muri abo 80% bakaba ari abagore. Kuba ari abagore rero ntabwo ari uko tuvangura, ahubwo ni uko mu byo dusaba mu kwinjira mu ruganda, ikintu cyonyine dusaba ni ukubura umunyarwanda ufite imyaka kandi wujuje imyaka 18. Ni ukuvuga ko rero nta bundi bumenyi buhanitse dusaba. Ugasanga rero ku isi akenshi muri kategori z'abantu badafite ubundi bumenyi hakunze kuba higanjemo abagore. Ni imwe mu bisobanuro impamvu iyi industry ku isi ikoresha abagore benshi.
None se gushinga uruganda rukora imyenda mu Rwanda, aho nk'uko abivugaga bisanzwe bizwi ko abagore aribo bakora mu nganda zikora imyenda, urwo ruganda rwanyu CMG Pink Mango usanga rugira uruhe ruhare mu mizamukire y'umugore w'umunyarwandakazi?
Uruhare rwose mu mizamukire y'umugore w'umunyarwandakazi urumva mu myaka itatu niba twarashoboye guha abagore barenze 2500 akazi, ni uruhare rutari ruto. Kubera ko umugore washoboye guha akazi kamuha umushahara buri kwezi, akaba nawe agira icyo azana mu rugo kuba umuha ubumenyi, nabwo ni ibintu bimuteza imbere. Kandi cyane cyane twe turi nora ahantu tuzatinda tuzaramana wababona ejo hazaza, ku buryo ashobora no gupanga ubuzima. Donc ibyo byose ni ibintu nyeka ko biteza umugore imbere.
None se mupiganwa mute n'ibihugu by'amahanga byazobereye mu nganda zikora imyenda, ndavuga nk'Ubuhinde, Bangladesh, Ubushinwa n'ibindi?
Icyo ni ikibazo abantu bakunze kutubaza cyane 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 ku Rwanda rwose ni igihugu kitari kizwi muri iyi industry. Ukongeraho ko turura agahugu gatoya kandi katari ku nyanja, aho duhera cyane cyane turi kugerageza kubaka model ya industry mu Rwanda. Dukeka ko ari model y'ejo. Iyo model rero igomba kuba yita ku bakozi bo muri industry kurusha wenda uko muri ibyo bihugu bindi babikora. Turabizi ko atari twe dufite ibiciro biri hasi, abakozi bacu ntabwo bafite ubumenyi buhagije, ariko usanga ubu ngubu ikintu rwose dupiganirwaho nuko mu gihe gito tumaze mu Rwanda twashoboye gushyira ku isoko kalite ya made in Rwanda iri hejuru cyane. Ibyo ni ikintu abantu badushimira. Kandi cya kabiri, tukaba tunashyira imbere cyane imibereho y'abakozi bacu. Ubu rero tukaba natwe dushobora kuzana mu gihugu amakompanyi amwe abishyira imbere cyane, ibyo bita corporate social responsibility.
None se ni iki mukorera abakozi banyu b'abagore mu guhindura imibereho yabo, haba ari ku kazi haba no mu ngo zabo?
Muri ubwo bushake bwo gushaka kwita ku mibereho myiza y'abakozi badukorera bakora mu ruganda rwacu, kandi tuzi ko 80% ari abagore, dufite amaprogramu menshi abateza imbere. Nk'icya mbere, umwaka ushize twashinze irerero, irerero ry'abana, aho abagore, abadamu bashobora kuza bagasiga abana babo tukabitaho, tukabigisha, tukabagaburira, umugore nawe agakora ari mu mutuzo, bigatuma kandi nataha no mu rugo hari ibintu byinshi atagomba kwitaho kuko tuba twabyitayeho. Icya kabiri, nabwo tumaze umwaka twaratangije gahunda yo guha buri mugore wese impapuro z'isuku zifashishwa mu mihango. Nabyo ni ibintu biri muri iyo gahunda yo gufata neza abakozi. Turabagaburira saa sita. Tukaba uyu mwaka tugiye gutangiza icyo twise factory grocery shop, izaba ari duka bashobora kuguriramo ibiribwa n'ibikoresho by'ibanze ku biciro biri hasi kurusha uko babigura mu maduka asanzwe. nongereho ko dufite namahirwe yo kuba uyu mushinga ushaka gushyira imbere imibereho myiza y'abagore tukorera mu Rwanda washyize umugore imbere awusanga mu nzego nyinshi abantu benshi mu nzego dukora nari abagore nabo icyo kibazo bacyumva kandi bagishyigikiye nicyo nashaka kurangirizaho
Marise Mbonyumutwa umuyobozi w'uruganda Sendi Pink Mango rwo mu Rwanda ndagushimiye cyane kubw'aka kanya bahaye ijwi ry'Amerika
murakoze cyane